Get free music on mdundo.com.
Nowadays, things are changing and I'm going crazy. Have you seen the preachers who changed and became gay? Squeezy killer, damn. Ukimuliza. Kumbwa na bata bata na kata bata kinyele. Squeezy glasses so chochote. Watu wana red car. Bossy kamganda dangote kaisahau tip top.
Manzese.
Kima demu wanauza tigo. Hadi kigogo mabibo. What
hey. Wiggle, wiggle, wiggle.
Kijana wana kula gade. Tuenda na wakati na ukitaka vishada. Nunua sim tana chati. Yani smartphone. And when I'm gone,
guess what?
Me kovanta wapa centros on. Mana hi jema ikopea, mnayendesha kibeto. Wari, bobu mnavilea, nasio majeme. Mirako mani we mfano, nikiwa leje.
Kamu na ndimu, rano.
Nisa kwenendesha fe, rari. Sina team, nasimama wima.
One man army.
Weki mbunga mina kupa Katrina.
Misa tsunami.
Sanini mbuvi, mziki ndo jahazi ila kuwapata samaki ni mziki.
So fanya kazi.
Na these two na kwenye show na pigwa na mawe.
Mitao menipa nyota.
Rap kisa down. Yani. Lazma upaka
kongo kigusa ya
toka mkubwa na wanae.
Mindo kinsi ya na kiki, snite king kiki.
Kuivua clown juu ya kichwa hiki hawafiki.
Nimejikita kaki siki and nobody can see me, myself and I.
Oh, najua maisha yangu mpaka tongwe kama movie. Kata ya roll, action, ho. Naona nanda mwisho kwenda mwanzo. Kwa maina go, oh, 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 oh. Najua maisha yangu mpaka tongwe kama movie. Kata ya roll, action, ha. Naona nanda mwisho kwenda mwanzo. Kwa maina go, oh, 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 oh. Up on the poly, mina tongwa yo damn damn nigga dolly dolly. Nipo, wasi wa tongwa wa kwa piwale pale clockwise. Wada katepa big yaka soli. I la tongwa who hates tongwa anadongo. Mengwa kwanza mazara siyo siri na busara. Kwa soba, na tongwa makari na viroba. I rep kitambo hami mtu kuna nongo. Nina wazidi umri no. First question me down. Wana nyua wazaz walk kwamba me being down. Mini, street laugh nigga zaruba yao. Awa nyu kuchana mnasikiriza kelele zao. Nina nyua ni mchawi. Alaku najita tawi. Kwa tarifa yako emekula kwa kwa tulari.
I'm steam. Who's got the keys to my bima?
Nisha kujua nitakushika kwenye kilima.
Najua maisha angu mpaka tongwe kama movie.
Kata ya roll, action, ho.
Naona nanda mwisho kwenda mwanzo.
Kwa maina go, oh, 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 oh.
Najua maisha angu mpaka tongwe kama movie.
Kata ya roll, action, ha.
Naona nanda mwisho kwenda mwanzo.
Kwa maina go, oh, oh.
Yo, naishi mita ya kishuo ilani toto la uswazi. Kopo so mnalaji, wakopo so mhaji. Metena mini darasa za kutembea kwenye maji. Lina mistari ya majungu kikuchana na kutaki. Weste utaki kazi, basi mwaga razi. Pandre ngazi, pande hazi. Embe tamu, shimu nazi. Shimu wazazi, kichwa panzi. Paki tanzi, ilikuwa around. Radhia na mkazi ya dolo. Mfarme wa rhymes ya fandi anatoka
holo.
Machizi mitani wanasema mkali
solo.
Ukienda dukani anauza Mr.
Oyoyo.
Wakani changanya, fanya mziki wa biashara.
Shabiki rejoni anaomba tosu wa bagara.
Sasa mwambie mtu kweli akahisu na mkejeli. Kamkubwa kwa makini muoza mishaga meli.
Najua maisha angu mpaka tongwe kama movie.
Kata ya roll, action, ho.
Naona nanda mwisho kwenda mwanzo.
Kwa maina go, oh.